playing for my country Uganda. Free my country Uganda. My country's bleeding. Blow Peterson. Yeah. Check it. Chiche chikude wo munsi yange Uganda. Banasi babatanga bali mawanga. Life bullets tiagaso wo buganga. Babi kuba mbatuze paka kaganga. Mwatu gamba ngawe mwalete mirembe. Na ye mwabata bangule mirembe. Muwa kulentalo musezi taliza mwe. Gane chitufu mwe nonyeza yobya mwe. Dikuma vivi nkabira Uganda. Dikuma vivi nsabira Uganda. Nesala temala ateni no kusituka. Vidomu yange ateni no kujigusa. Mike yange dobozo kuligusa. Mikono jange mpanikiransi yange. Okuchuso bufuze yo dembe yange. Teli chichamu chenko ze Uganda yange. Yeah.
People killing, people dying. Children hurt, you hear them crying. Can you practice quiet what you preach? Or would you turn the other cheek? Father, father, Tata Yamba. Need some guidance from above. Yeah. Cause people got me questioning. Where is the love? Omu kwano gwanda wenu. Where is the love? Abana bagata.
Lucha nengera bisibu byebimu gane mirimu jafuka jabalondemu busosoze mawanga musigabu cyayi famile yemu etyo dobula bayi tukolerera bonga fendo boyi mwagalense chuke na musayi okwagaliza mbuza mwatukadawa abakulembeze mulemede mu power wenjogera kombwe nsegula mirambo apa wakanya mu musiba ko misango mutujukize luwelo twa yango ebyaliwo mwagala bituke wo no. E Somalia, Sudan, Libya, Musentwe, Bugerera, Luwa, Kasese, Masasika, Bugaba, Ntumobase, Polisi na Majel, Wachi, Mutaba, Ntumobase.
People killing, people dying, children hurt, you hear them crying. Can you practice what you preach, or would you turn the other cheek? Father, father, Tata Yamba, send some guidance from above. Those people got me questioning. Where is the love? Omu kwano gwanda wenu. Where is the love? Abana bagakaba. Where is the love?
Kuliro buzito ku mutima gwange. Tegere zisibidwa ku mikono gyange. Sumulula Uganda ayikitange. Nve mu buddu bw'ensene mbambe. Mawulire gajjudde bulimba bokka. Babuloga babagula busente bokka. Opposition nabo busozi bokka. Enkwe zibafana na maso gabwe. Bagala kukusa mbuto zabwe. Ekwanga balijje mikono gyaffe. Naye ate esuubije liryo kuwangula. Ezima sama sengule tuliyambala. Yo, nkaweereza abo bonna abafiiriddwako abantu baabwe mu mbeera eno eya struggle. Era abo bonna abatukuddeko emitima gyabwe, emyoyo gyabwe tugikwasa Mukama Katonda agiramuze kisa. Nkaweereza bamaama, abaana, abakadde, abakulu, mwenna abali mu kubonaabona nga mwagala ensene ekyuke.
Nsi ya fefuse chikangu. Bamugemera wala neba mebangu. Tubagamba kwa kuhita na mepangu. Chokange songa sabulio mchimu kwa tako. Uganda bajifula wete semula. Mazima geba semula. Mazika gemfuli da mitala kumitala. Wobulu mibungo ya Omu kwano gwanda wenu. Mbuza Uganda. Tonda wanga Omu kwano gwanda wenu. Bana Uganda tuimuge. Yesawa tuzukuke.